indlu lapho iyodwa one iyovele le edilikile yona le nezigubhu zikagesi ediliswe yiyo imvula imvula iqhamuka eningizimu imvula iqhamuka eningizimu vele ke idiliba eningizimu laqhamuka ngakhona imvula noma laqhamuka ngakhona umoya ngoba umoya uqhamuka eningizimu njenjele iwiswe kahle kahle imvula into nje iwisile imvula imvula enamandla eqhamuka la ina ngomoya yale umona lokuthi kuze kwenzeni dilile lindlu iwe amasayidi amabili iwe isayidi leli lakwa so ke isayidi leli lesigubhu nalo lingawa noma yini awulidekha izowa vela yonke kusho njalo mina nje kuyibuka kwami kwidla yonke so ngasekhaya lapho abamuvele khona uyasibayohlala endlini yomxhaso ngoba nalezo ezinye izindlu ziyawa idililile A1 isadilike one side ekasekazike zineni kwakhona lapho ekhaya ikhulu lapho abamuvele khona isosihle.